ckmusicpromos.com.
Oh, no. Oh, na, 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 na. Oh, so me.
Without you,
Joe Blazer.
Akusina Mulele, so my swile.
You keep on the bus.
You're up.
It is on a summer, baby. Koluzaki kwaule nasiva kia ushwatada. Kono unafalo afita. Tia unasoma, baby. Kolu ya kikwaule nasiva kia ukatada. Baby unafalo afita. I know that you bleeding, and I know what you feeling, but I know what I'm doing. Baby unafalo afita. I know that you bleeding, and I know what you feeling, but I know what I'm doing. Baby unafalo afita.
Mama wakasi kutuku shwatala kate kubaluse akamuso waka kumbwela ikafita na konilu na luka mboyola na ziva zenieza akikuli kilipala tiao na jolosi kutuku katala konizwela niwena kikwa ule nilumela kunyanda niwena kuya kwile na itisa maupire luka fuma manyando obo na maikonjilu watuele kimaza sifela luka beno fitile za kucha kwa pata ikonjilu sula ule akusina mulele sio maishwile.
It is on a summer, baby.
It's a great job, Blazer.
Kolu za kikwa ule nasiwa kia ushwatada. Kono unafalo afita. Tia una summer, baby. Kolu ya kikwa ule nasiwa kia ukatada. Baby unafalo afita. I know that you bleeding, and I know what you feeling, but I know what I'm doing. Baby, on a follow a feet. I know that you bleeding.
You came by the
body. I know what you feeling.
Skill up like
the know what I'm doing. Baby, on a follow a feet.
Mula swap squad the tough. Tia fela pirula fita koruya. Ulizo semami upuro deza kunisia. Usikiwa utuela ziva kucheza makaya. Kina pofela baby manero wani junia. Naziva ande kuriwa vilaira zatara. Musipiri utelele kono nika kontolola. Utari meniwe na kikwa ule koruzwelela. Inge usalimana na koru ya rasutelela. Usikiwa zuafa kono utie fela. Munyako wa koru ya ona falo kwa ulula. Wakaru shwela muna bene varu selela. Ulukuru we fela kiwene
ninyara. Itisa unasoma baby.
Yangudoni
kolu za kikwa ule nasiwa kia ushwatada. Kono unafalo afita. Tia unasoma baby. Kolu ya kikwa ule nasiwa kia ukatada. Baby unafalo afita. I know that you bleeding, and I know what you feeling, but I know what I'm doing. Baby unafalo afita. I know that you bleeding, and I know what you feeling, but I know what I'm doing. Baby, when I follow a feet.
Black Digital Music Founder Mr. Isaac Ayeno Mutomena Pamsdi Mwasenanga DJ Wakuma Mungu.
Exclusive from ckmusicpromos.com.
Mula Swag Music Louis Dumezi.